ziyazibuza zizoshintsha nini izinto ngiyazibuza zizoshintsha nini izinto kwesinye isikhathi angiboni kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba uya amehlo amen ukuze ngibone ukukhanya kwakho uya amehlo Ngifone ukukhanya kwakho Isize, isize, we baba Isize, isize, we baba Hamba nami Isize, 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 we baba Ngiyazibuza zizoshintsha nini izinto kwesinye isikhathi angiboni kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba Amehlo Amen Ukuze ngibone ukukhanya kwakho